va fi hori de va finga mwana lesanga mwambika kujele ndiye fuma kana besa we wasenda ngechikuli koshishi wanokotu yangani kumukobe kwa wanilu waletasha imo mule mwekesha na panganda leo seveja wana kubakasha alibomba ule mpisha mustoli ule njikata na mate wabusha nine kadoli sorry wila imona kamu babe ndiye kulisha nga palexi nine waze mbabe tele wachakwa nine sargente lampela venesha njinji pire ya lenchi damage ule mbona nga kadoli kuma chipi ya buvi ule ntumina na fori fia kupeleka peleka ule ndanga ya hero Desekalonze bati mune tele noiwe Mune zendago siriasi Siriasi shiri chakwa gaja Gaja, gaja, gaja Shiri chakwa gaja Gaja, gaja Shiri chakwa gaja Shiri chakwa gaja Kule mbika sala ula loko ushtata mushtaka nofya kusala ula Shichende la kubompya kwa ula stata ngana bomba kumpela so feelingo kuswata Kuna nida kwa chalo lomba ni chite fume Uisha ndinga shalida bala ponya volume Wai bala tuchinga nefi tulibepi Kwa fwai no kutalaka mokuliranga bepi Shire chikolopo wila fafio kumbompya Bale ndolela lalelo ndia kupamfia Jai mwaposa ndia lunda kwe shandi Ndi shire laka umposha mulishani Damage Ule mbona nga kadori kuma Chipi ya bufi ule ntumina na fori fia kupeleka peleka ule ndanga ya hero Deseka lose pati mune telelo iwe Ule senda kwa siriasi, siriasi Shiri chakwa gaja, 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 gaja Shiri chakwa gaja, gaja, gaja Shiri chakwa gaja, Shiri chakwa gaja Galenze bati mune tele noiwe Mune zenda kwa siriasi Siriasi shiri chakwa gaja Gaja, gaja, gaja Shiri chakwa gaja Gaja, gaja Shiri chakwa gaja Shiri chakwa gaja
So we take it deep on them, say Rastafari, don't you know?
Mr. Putatula.
Die Hard Music. Music is the hype. You yeah, know the time. The time.